Oh na 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 na. A chinga. The condom just came away. Beat. Oh yeah yeah.
Oh yeah 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 yeah. Oh yeah 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 yeah. Yeah 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 yeah.
Ana mwendo wa malingo, ndo vile anakosha sha. Anadai yuko singwe tile kitu ataidondosha sha. Anani stress huyu binti malingo na waza ile kitu itamtosha sha. Ya kenyanye kutane na tindo yani usiku tutakesha sha. Yani kwa macho tukimpima naonekana fundi fundi eh. So wale wanaojibusti na pombe ati nikifika chumbani ni mombe Katoto mnatwe vina zake lipsi kama spice wa Burundi, Nundi. Akamechanua kalembo shombe shombe. Atwende mutwara ukamone mama konde. Yeah, yeah, yeah. Anime mpotea. Katoto kana katika, kana kata kata anime mpotea. Ati nime mpotea. Oh, 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 oh. Anime mpotea. Anavo smile, smile, dono nifanya mina feel happy toto. Ukondani kipoko, yeah, yeah. Kifanika tunza tunda poli uyo. Akitembea kamudoli uyo. Shida wala sio kula pia. Mwezio vina changanya vikuku. Eh, kanipenda mpoli poli uyo. Hata nikashike kigololi uko. Yani kiza kikiingia. Eti baby nishike kwa huku. She's my number one. She's my only one. Ati nime mzoya. Mzoya ya nanimaliza Yani kwa macho tukimpima naonekana fundi fundi eh. So wale wanaojibusti na pombe ati nikifika chumbani ni mombe Katoto mnatwe vina zake lipsi kama spice wa Burundi Nundi. Akamechanua kalembo shombe shombe. Atwende mutwara ukamone mama konde. Nimepotea. Nimepotea. Katoto kana katika, kana kata kata nimepotea. Ati nimepotea. Oh 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 oh. Nimepotea. Mtoto ana katika, ana kata kata nimepotea.
Yeah 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 yeah.